Tupa kule walo nikimbia Tupendana oh Minawe sale tu amapea Washa kuna kuhoi boy Penzi letu pambe tu idokea Unanipa mambo moto Leo tupange na kamtoko Ukinipa na katoto Sinta jonon maybe baduni Baby kama mtoto Nisaha uchanga moto Kwa baridi ni pejoto Shantika isia Ukraine umenzidi Muscat Urusi mi